Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi whā te kaumā iwa. Exercise 49.
In the following exercise, you should say the converse of the statement you hear. Begin each of your statements with nō reira, which means therefore or and so. Hei tauira ēnei. A.
Kei runga te ngeru I te whāriki.
Nō reira kei raro te whāriki I te ngeru.
E.
Ko piripi te mokopuna ārangi.
Nō reira ko rangi te tipuna o piripi.
Tahi.
Kei runga ngā riwa I te tēpu.
Nō reira, kei raro te tēpu I ngā rīwai.
Rua.
Kei muri te pahi I te taraka.
Nō reira, kei mua te taraka I te pahi.
Toru.
Ko rere ahu te tamāhine a hoani.
Nō reira, ko hoani te pāpā o rereahu.
Whā.
He tuahine a kāra raina nō moana.
Nō reira, he tungāne a moana nō kāra raina.
Rima.
Ko haki rāo ko mīria, ngā mātua o tai rau ko hine.
Nō reira ko tai rau ko hine ngā tamariki a haki rau ko mīria.
Ono.
Ko aroha te teina o monehu rau ko hikihiki.
Nō reira ko mōnehu rāo ko hikihiki, ngā tuākana o aroha.
Fitu.
Kei mua apare I a hēni e noho ana.
Nō reira kei muri a hēni I apare e noho ana.
Waru.
Ko hoani te kaiwhakaako o haki mā.
Nō reira ko haki mā ngā ākonga a hoani.